munaasabad oo la ka awal maray ee kooxa ku guuleysiga koobka bunooniga lota olanka magac daray wacyigelinta tilalka awlada oo dhawaan la gabgabeeya garoonka tiktora wa bari koobka saytu oo ku guuleysiga kooxda FC Al Ahliya wali bana ku qayb galaya baahda ciyaaro maamulka iyo qaybo shil duwan ee bulshada onkorentiya wali ba xafrada ku hadalaya gudoomiyaha xariirka bunooniga lota ee degmada xudura oo soo sheegay ciyaaro iyo eeyin ahaan oo muhiim ah ee dhalinyarada oo soo nan hanbaliyay kooxdiya kaalinta koowaad ee galiya
ee geeke kala abaalmarinada meel raayso ee gunaanadan ata koobki oo ee sidibulood in ku badan lahan tartamay oo ku qayb galeen kooxooyinkii tun ku weynay oo litakood haay seereed ee kullay soo wada ogna kaalmoog in horey ha galay koobka bilaga doonsiyahaye kaalanta lamaadna galay kooxda ee maardi kaalanta lamaad galay si wada ogay kaalanta koowaad ni kullay Al Ahli ee aan hanbaliyeen ee wali sagaar in kama hanagaane oo runtii anti intaas kooxda niskooyan ee shaashado la ka aragay dadweyne intaas taradii dhanta oo garoonka sabuux dhaafiyay wali ma hadaasan nagaane ku dambooyay isku duwa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bakool Mustafa Maxamed Ahmed wali kale jare anta ku tilmaamane siiko oo kala runtii markasta garab surun sportiska arimo yar yar ee arimo culusba ku qayb qaadadaw wali kale ma hanagay Maxamed Taako oo soo noqday ku muuqada Cali Kariyar iyo dadka ay buu atanta rooga wali kale rooga abaalmarinada ta geekiga gudoonsi ay kullay wali in iska jaraana qaybo ay idin jaldoon ee wali kale ma hanagaane gudoomiyaha degmada Xudur oo runtii roorsha ka jara garoonkan in roog nagada oo ama dhow rajadeeta ee mani may buu aha dadkii garoonkan fiiri faday oo ala qabshay fiiri fadi la handar yadi yadan ma hanagaan
inii kale ya wali baa usuna meelaysay ku hadalaya isku duubaha caafimaadka gobolka Bakool Mustafa Maxamed Ahmed oo ka hadalaya afka wasaaradda caafimaadka oo haqaban qaabadiya kulan ciyaareedkan usoona sheegay in ciyaartu maalan ka tala galay in bulshada la ku wacyigeliyo qaadashada tilalka awlada
aan meba kumada aha ilaa sportska eeda daneeyo yaa ee la yaraantisna hadii la jaray markii aad wadan gobolka qowaratay ee maartay hoggaan yar maartay dagaal iyo dhibaato galeen walbarsan bay madax nagadina hadan soo dhaawacay oo ulsa nagadi maaylan oo jeel malayn tii garoonka jar talada sportska meen baahanta minimum baahanta inta minimum guud yaa baahanta gudiga sports ma weerdadaan yaalkii shoo iyo haasasto ma weerdadaan ma maamulayn may maamulayna dhalinyaradii sportska maamulayn horta may boodsadeen intii horta martay gudi sportska la shaqay hadii isna la shaqayna mar intan hada dhabtay sheegay martay odaygii maantuma oo garsooranahay yariyan hornahay la nijeeyo martay degmada ka tirsanay dhibaatooyinkaasna madila roogay may bajartay nidaam iyo maamulo oo dhan sports iyo nay dhibaatooyin oo aqabado ay isku jiray jiraan taasoo may buuxan deegaan ku jirtay laakiin hadda may dareemayse magaalo degan amni leh maamul sports dhisan resource leh dadkii hore maamulka hore sportska ee dad masaaro laakiin ma hayna go'aanka wadan degaalahay resource ma qabna binooni ma helaan binooni la tolo waa helay yahay haysteen marka iyo naftiyo aqabadaha ka shaqeeyay marka haddana saad geeg aad ma haysatay marka geeg ma haysatay maamul dhisan oo sports oo shuruud sportska maamulo iyo resource-gi walaagi oo ad lambahan ay tashiilada la ka shaqeeyay banooni dheer koobad dheer dhaqdhay leh lahayn taasna horta alxamdulillah